What's up, Shirley?
How are you?
I'm good.
It's good.
Shit is crazy, man.
Can I come?
You wanna come over?
Yeah.
Like for real?
Yeah.
Alright. Nilimona shabiki tu ambaye ananikubali na wala sikutaraji ingeweza kufika mbali mara miezi inapita tu najua na kiundani shabiki akawa rafiki na kuja mpaka nyumbani siri moyoni silewe na nia gani mara akinikosa hewani kwake tafrani kumbe shabiki alisha fall in love lakini ni too late man oh my god anasema hawezi bila mimi nilishamteka kiri hajui afanye nini huku naye mama anahisi namzunguka so mimi wa zamani nadai nimechange hulka shabiki gani nipige mpaka usiku ukiuliza kwa nini anasema I miss you kwa nini mama asipoteze amani na huku anajua fika nipenzi ni mashakani come on what it is now shabiki you wanna be my baby what it is now shabiki you wanna be my lady what it is now shabiki you wanna be my baby what it is now shabiki you wanna be my lady yeah anadai mara ya kwanza linona kwenye TV kwenye video ya kina kirefu long tea kisha akaniona kwenye tuko pamoja na hapo ndipo aka choka kungoja siku ya siku ilikuwa kwenye show kajikaza kisabuni pasina kuona so excuse me inakwaje bro siyo siri mi hupenda vile unavyo flow nikasema sante kisha tukachana kumbe haikuwa mwisho baada kuagana sijui ni wapi nilipopata jangu namba ndivyo hivyo akaanza kuniganda anataka tuchate saa zote anasema ni mimi nimeondoa upweke hata kama na mpenzi anasema I don't care mazoea yana tabu na yeye alishanzoea come on what it is now shabiki you wanna be my baby what it is now shabiki you wanna be my lady what it is now shabiki you wanna be my baby now shabiki you wanna be my lady
hey I'm home I had so much fun I love you Zaddy.